ufashazwa uzenzameni ingane mimi singelwayo ingane mimi abangamfuni neze wemfashazwa uzenzameni wemfashazwa uzenzameni ingane mimi singelwayo ingane mimi singelwayo ushanzizwa pusha uyeno wawo awu pusha nzizwa ngitha uyeno wawo ukhulumile ndoda ukhulumile khulumile wash awusuka ninye kabo ngane mimi ukhokhe mnumzane basibona bafaka mazambane ayisadleko ngizihlaba nomphashazo mina ngithi xhafaziwe angazi wena uthini pusha 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 buti omdala ngisemva kwakho ngimncane selokhu sihambile nje kanje.